exclusive from MalawiChoose.com.
Kumbuka bale umwe tinakula nawo umwe lero kulibe anasi linaphuzira nawo koma anatsogola alongo umwe anali odziwa kucheza koma lero anapuma aluso omveka umwe ankatisangalatsa koma pano kwacheta adanka ndidzakangamira mtandawo ndikalingalira za chuma chidakanika kuombola achuma mmasiku awo atsoka zaophuzira amene maphuziro awo anakanika kuwanyamula mu nthawi ya nsautso Zao mfeka, amene kwao kumfeka kunakanika kwa kuta munthawi ya zisoni. Ndidzakangamira mtandao.
Fungatira mtanda. Baka ndi gweta mtolo anga. Ndidzakangamira.
Nega opepuka ntanda Kuma muli mphafu yochiza zankona gona ntenda Uoneka opusa kwa anthu amene akutayika Kuma muli nguvu zotsitsimutsa olema ndothodwa Uoneka wausiwa Kuma mwayiwo mwadzadza chuma chobisika Anu mafuto mudandaula sakusoweka thandizo lina kuma ntanda Omwe anasenza pakavale Yesu Kristu wa moyo Ndemonga nneneri ntsamiro mwala Ndinatera opanda kanthu nzauluka. Ndilembeni ntchito nyumba yanu yokolova ndigwira. Palibe cha nzeru chuma kutchuka maphuziro udindo. Ndidzakangamira. Danda.
Bakandi gwesa mtolo.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.